walaal waxaan sameysaa nin baa lambarkiisa lacagta ka jirta lambarkii seenkii baa gubtay
aya
marka seenkii lagu soo wareejinna horta seenkii waa kale yeedo seenkii gubtay horta eber sagaal shan iyo toban leh
eber sagaal shan iyo toban
shan iyo toban kale
shan iyo toban kale
sagaashan iyo saddex
maxaa dhala
sagaashan iyo saddex
sagaashan iyo saddex
eber toddoba magaciisa waxaa layihahdaa dhuk siraad cabdullaahi baa layihahdaa
saddex kun sagaal boqol baa ku jirta
saddex kun sagaal boqol baa ku jirto marka lambarka lagu soo wareejinaya waxaa weeyaan qore lambarka lagu soo wareejinaya
shii horta adi yaa tahay bal isku sheeg
waa xarunta email galbeed cumar
xafiiskiiba
xafiiskii weyaan alaa wiilka ula joogaa
sorry walaa waad garanaysaa marka ma aqoon badu leeda
yaa
aqoon badu leeda
aad baan u garanaya oo nin ganacsi oo baqaar iga soo horjeeda weyaan
ay maxaan kusoo wareejiyaa marka isha
waxaad kusoo wareejinaysaa eber sagaal labaatan
si walaalaan qartay
aye
eber sagaal labaatan
toddobaatan iyo lix
isagu buu furaya kana
ha isagu furay anaa u fura hadda iskan
eber sagaal labaatan
toddobaatan iyo lix
labaatan iyo lix
sideetan
sideetan
kow iyo toban
email galbeed magaca
walaa email galbeed ha cumar cabdullahi bal yaado cumar cabdullahi maxamuud
madagarasaani